ngicabanga lasisuka khona ngiyamangala ngiyamangala uthola kungekho amaphupha shabalala uma ngicabanga lasisuka khona ngiyamangala ngiyamangala uthola kungekho amaphupha shabalala kodwa ngiyabonga amaphupha sasekhona ayi ngiyabonga nalothando ngiphelona ngiyabonga futhiso ngiphesona ngiyabonga ngiyabonga so much ngiyabonga amaphupha sasekhona ayi ngiyabonga nalothando ngiphelona ngiyabonga
Oh, my God.